studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedbe jamwale modo den ko ne altinere cappande tati livre novembre hitande 2020 yamde jena jabburi ga silmaji noga usman nyali pulle kabaruji do amadi keita to boggi jande to waylitinde kabaru jande lekol no wori hande ni hala mudum wonno li batu ngaddo li cakita yonterende hakkunde ministre kumeni do jande leydi men o kanye e directeur academie ngaji hakkilaji kollitama leynde jonde no cuudi lekol udditti kebirta udditirede banandaji ana jokkini wadde fewde e civil en farabugu e gelle kewde le cercle ñono dum hollita le tongande heerende o ciawadi le o wattu goto gubbe cinnin e kaldal ngada nga fa jam hebe to alger to darti golleji kaldal ngal jawne toraji ana key wadde fewde e rewbe le cercle kuciala fa arafe hebugol rewbe leji habbe kanya e suddugol bibbe rewbe illa ana pamde bale kumene da hakkeji rewbe ana gonde wadde imadraji hollitinde himbe e di toraji yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah mon hada studio tamani ministre komini do jande baddi le cakita yonterende e directeur academie ngaji do hollitinde tit allaji gondi do jande l'école mali e dartude hono di kebenirte jogala le de jonde dabreji bamama no kabaruji di baylitirto kanye hono cuudi l'école uddadi kebeta uditirede alisise
Lewi horejo akademi kidal chud e kol ngaydi ana heddi uddare sabi jangino be wala. Lewi mako ila gubal semangal ka sinini kaldal kawrangal. Feddeneka ana fabo horeb jangino be ne region. Kere demo kanko Idrissa Koulibaly horejo akademi kidal. Ya kune jangino be teme joy. Likapunga inay chapantati jet don. Tan won gombe do handi. Min sabi so chud e kol ngaydi an uddi. So minjari la musegu. Uddugol chud e kol ngay yoga jika sabi. Rafi denagu. Kanye gidali teroriste ngattebe feo de horejo academy region itus ag ahmed iknan ka holiti mette mudun fewde murtireji di timmata janginobbe
tittalaji di ko umuni woni janginobbe wala kido bal mudun woni yaltugol gol timmata sukabe jangobbe edade murtere janginobbe le cercle nyoroto tud ekol ngaydi fu ana uddi ekol ngay chapan jiddi jeego woni uddi di tawina chagal mayato di ngoni
fa wawde fewde dido tittalaji fu ministre kumani do jandele leji ni ka holiti wide on nani halaji kala di fu obami adi video oman dambereji fu gondi to mbawdi fabaade jandele leji ni
do kabaru cuudi lekol uddidi di ministre kumani do jande leji meden on darti directeur academie ngaji de ngada e bodo en fu no jande de wadirta fa gasa docteur Doulay Konaté wi directeur academie ngaji de tinno dukkindire juude yalla joni ka jande lekol mali ana lato no himbe mali jiddire kede ko docteur Doulay Konaté ministre kumani do jande wi Moussa Malle Cissé ko do fecita ko Alice
ko naarto bangal cuudi e kol ngay uddidi kabaru majjum ana wimbi men sanne mide narda yimbe be munyal fahan yalla won dabireji di min baawi hebande no yaawi o do tiddalla salagol yaare janginoyde ni cuudi e kol ngay di ana haani muttura no yaawi e be kaane beedude immadaraaji mawdi hakkune janyeli sarabe sukabe jangobe fayotto syndicat en janginobe yalla won jogolal mawdo hebenede o do tiddalla mide yidi be gollira dabireji fu gondi to mawdo walude be janginde do yimbe kay yimbe ngarobe cangal mabbe mide micintinabe kasen dur wide won adiji bamaade
sakirabe ando di kabaruji fure mbahi budde di do bembe ande de do helloji amen Facebook e Twitter fa handen tidalla wayde dejere ana heddi farabugu e gelle kewde le cercle ñono ono ko gondo le region segu le tongande herende o ciawadi holiti wida to raj do civil en ana jukkini le den no kuje fayse tawa dural cinnama fa basi sel hakuna don sankobe fulbe patti memondira alisise
le ndedo tongande fedde osha holiti tiddalaji di kanye dabereji mbawdi hebenede tiddalaji di le wi tongande demobe taton wonbe yonki mu itta farabugu galleji ujinaji didi e teme jetti woni ciottube bongay tati woni kelaaji hektaru ngaji ujinere maro woni chumadi nokku fu wala to nawre farabugu dum e tawede mu dum fu fedde osha ne ka holiti wi won immadraji mawdi ngadaadi yalla tordaji gondi do bedo yimbe ana heba buitaade le hakkune dabereji di ana mu inandebe dande teme ide tati jangingol yimbe teme tati yalla ebe keba halde hakkuna yimbe hokkugol ngure galleji teme jetti galleji noga e didi galleji teme ide didi neldama kanyu en kalsi tongande holiti kasen wide ton ngaji debe joy kaki en dogotoro ledde kay ngure woni be mangal pade en le balligu minisma kay first barkan hokkiri yimbe le gombe tobe do le odo wattu goto tongande holiti wide yimbe be golle mudu en woni notade yimbe be tidala woni mu walliri kulleji fahi yimbe
kala egube de commune dogofere mariko sokolo dabereji goddi ana wondi pamede fabe pabo yimbe ngombe lere deboy non holitiri wi'e tongande yido golleji fu wadile wattu no immadraji wondi wadde hakkune horebe lindi e yimbe ngombe tobe yala ponga yi keladi ana heba mu'inere no yawin sabi mu'in gol majji yafina nabure ngure hokkude geleji uddidi ana heba wakkati joni non holitiri wi'e tongande
yewtugol nuygal sare leydi meɗen ndi daranade fa jam e dewral waɗa hono ɗum en nandore muɗum wonno ko darta le kawrital gaɗangal pawigal dow no jam heɓirte loy mali heƴaɓe guɓe cinñininɗe ley leydi alje fa jam heɓe le mali kolliti seyo muɓen e ngal kawrital ɓe mbiɗo ɓe gaɗa e bawɗe mabɓe fuu yalla golleji kaldalngal ana ɓeyda yawude fa ɓeydolo ɗe mam keɗɗen ali sise
e juude fedde noddirtene mouvement de l'inclusivité lawol bamangol ana seedo anniyam laamu hakkundera fa wartira ndenago e deƴere le leydi malini mohammed ataeb sidibe jottino haala fedde mom noddirta mouvement de l'inclusivité miɗen jiiɗi golle kallal kawralngal yawni min jii wiide hooreɓe laamu hakkundere o ana waɗa ko wawi fuu bangal majjo lewi fedde plateforme ɗati ɓamaɗi bangal kaldal kawral ngal du latto sababu wirfintinde kolol hakkunde pelle ciñinɓe kaldal kawral ngal keɗo ɗemo kanko abou hay dara goto e fedde plateforme lawol ngol ɓe ɓamingol lawol lobbol wallanɓe wartirde kolol hakkunde ɓiɓɓe leydi mali fedde semane ka holliti kañum wiide won ɗati ittaɗi mbawɗi latade sababu gollirde kaldal kawral ngal le wattu laamu hakkunde rew atae ag mouhammed goto le fedde sema ɗum ana seeɗo anniya lobbo laamu hakkunde rew pasen ɗum ɗum e wakkati e juuɗe amen joƴinde toɗere heyre ko ɗum tawa fuu kanko colonel major ismail wage ministre kumaniɗo kaldal kawral e leydi ka holliti wiide laamu hakkunde rew o ana jogui anniya lobbo mbawɗo walludemo wartirde ndenagu deƴere le leydi malindi so deƴere wala yirwere leydi haala muɗum wala saabi ɓiɓɓe leydi heɓata kulleji ko hasindini e muɗum mbawɗo walludeɓe yirwude somi nangodiri mbiɗen mbawi huncande hoore tiɗɗalaji fuu gonɗiɗo ɓiɓɓe leydi hande caggal ngal ɗo kawrtal haala saria haalama ɓeydade région ngaji kesi mu'inaɗi fa yetto yirwere bangal keɓal le leydi ni
syndicat ngaji golloɓe mairi ngaji kañe e commandaw e guedde ke batuli cakkite yontere nde ɗo bama ko ɗo le nde jonde syndicat ngaji ɗi kolliti metti muɓɓe e nomgol militaire en ardinede ley région ngaji ɗi e wi hooreɓe mabɓe e nomgoji militaire en waɗede gouverneur ngaji jaɓinaki le o wattu mo ko ɓuuri feccere leydi ndi fuu e juuɗe woni le on faɓe kollita metti mabɓe syndicat ngaji ɗi darte himɓe muɓɓe jogina murtere golle nde ley lettre kollitane le cakkite yontere nde ministre kuminiɗo laamorɗe darti e kumandaw en kañe e golloɓe mairi ngaji acca yimɓe muɓɓen seeɗa daña golluɓe dow no wira dow saria loi numéro 98012 gaɗaɗo sappo e jeenayyi lewru janvier hitande 1998 pawiɗo dow hakke murtere golle ka bureau syndicat national golloɓe mairi ngaji mali kolliti wiide nande calli ɓe darta e dow e yimɓe maɓɓe jokkina murtere nde torraji fewde e rewɓe ana keewi waɗede ley cercle kuthiala ko même si yimɓe yogaɓe cercle o rewɓe gendi ndi ana jogui tiɗallaji hewde leydi yogaɓe ana kurtina illa ana bamɗi e wi mabɓe fa ɗum haaɓe service ji kumniɗi hakkeji rewɓe ana gondi e wadde immadaraji fa kollita yimɓe torraji gatteɗi fewde e rewɓe honoɗi cakkirte nden ɗum wonno ko david koulibaly kaƴaɗo amen gonɗo to kuthiala to heɓini e dow fajjitango ali sise
lewi seeɗagol e rewɓe yogaɓe gonɓe le kiriduji cercle kuthiala tordaji gatteɗi fewɗe rewɓe ko heewi e muɗum fuu tordaji bangal finatawa lewi e rewɓe gonɓe le geni togonaso heɓugol maɓe leydi toɓe ndema ana tiiɗi taweɗe ande e tinnagol koɓe jogui fuu goyta maimouna trawole hoorejo coopérative ko to ñogontala ɓe mbi debbo hande e leydi ndemetedi kurtagol low na wajibi ɗu ana to saatu rewɓe ana fiye fayso e reydu o wara fo o rima janggo wajibe juuɗe makko yaade guese kollirɗi laamu fa yetto pelle ong gomɓe le nokkuoɓe golle mum woni renude e faabade yirwere rewɓe ɓe ka ana wondi wadde ko wawi fuu yalla ana wayta ɗum lewi kanko magasa alimata watara hoorejo développement social région kuthiala wayde andande tordaji ɗi hooreɓe yogaɓe watta fewde rewɓe ana hani haaɓeɗe immadaraji amen ɗi ko heewi e muɗum fuu bangal janguingol martinde hooreɓe ɓuuri fuu almami en amiri en deeɗe fa yetto maire en bangal tordaji gatteɗi fewde rewɓe ko heewi
be fu anda
hodo woni tordaaji gattedi fewde rew dum sabi so e jukki wadde dum golliji fa in madaraaji gollidibe beedo yimbe ka fuddi yeyede kulleji di fuddi waytaade fewde rewbe gombe le kreduuji di non holi tiri wiide goita maymuna horejo cooperative ko to nyogontala dum woni ko David Koulibaly hebani studio tamani yure kuchala
kabaru ko fidi 19 alan kenya noga e jena lewru novembre no kanan ko be doktore en ko litiwede himbe noga e jeno wobbe wonno be nyaw onange chapande nay woni santanaabe tato woni juube ko nati e wadde handen nangbe onange ujinaaji nayo e demede jeegon e chapande jetton e jetton santanaabe ujinaaji tato e temedere e chapande e jetton e jetton juube temedere e chapande joyo edido kerdena jon kabaru ji acti covid
Sijo tamani
Gila chapantati lewru octobre jabindu Lady France ami adi hado wo ya watta yimbele kambar kabaru nyaw coronavirus bibbe leedi mali gombe tonno kolitiwide idum torrabe sabe be ben jogiti dala feene dudde kalisi sarabe mabbe gombe don hettine Umar Waygalo do majjun
kanko madame Koulibaly Ramata Maiga o holitiwde ko nyaw coronavirus o fuddi kasel leedi France ndi dum wadi so kuttiji kewdi jottibe ton o goto e lamido fedde wondunde e faabade sukaabe kanye galleji Paris
cadal kewde na ngudi kabar ko alsi ko nande mun en ima daraja amen kewdi ngotama huntinde hore ma dunno bantinama karol faaba ili jande kay na heddi bangal nulgol telefone sukaabe be cadal be do sukaabe dum buyunki jati
cagal dido tidallaji madame Koulibaly holli metti mudun ko nayri bangal neldude kalisi
so ana posu foynoku mota nawtoradi ana wuri dum wesal union ka kambe be tiidi ciogusan be roji kedi di kay hono monogram ko nande mun en fuf gollata joni dum do fuf batte hitimo sarelu ngol confinement jitraba inade do
yimbe la amen gombe ciagal leedi ndi kani en paboto min non malin koobe jeyaabe kaybe kolitiri wiide wattu joni be bidum yottigi kebe mabbe sanne
jawdi imroji sakra amen gombe njolobe min gurdata di jawdi min cawrito min nyamata min jarata donna hultino on tan o do confinement o mojana min sabi kebal kalisi amen buytigi sanne goloji kewri di min kanno wadde bantinama
fedde banque mondiale de holliti wiide ko malin koobe gombe njolobe neldata warde e leede le teme dere fu dum boytiri ko yata sappo e nay sababu nyaw coronavirus o nyalom hando be bi idum wembini sanne
kambar sakude nyaw coronavirus le cuudi janginirde dabare joinama buremton ko buri horebe nokku janginirde teme dere e sappo e joi anali fedde mun idum wadde e faaba Oxfam ketine joni lamdi keddotobe men jokka hen jababu professeur Yakuba Touluba o keya do nokku sawru golla dido bala covid 19 hopital Ponjeton.
Allo docteur le dépistage
yow to gol sanne ana way oudude lanugol nyaw coronavirus ona
coronavirus
très belle question
don yo lando lobbol min koliti on wide won tawetebe ana chaawi nyaw o tawe hunde fu matata e mubben neno sinni be himbe jewtama ana way andede o won e mubben kaba chawre don ana way wadde ba nyaw o lanugol mo sakke
yo do timata hejo acti covid hande patin jegiton o don bawi hettinade dun non de muydon fu do bembe men facebook na dum nodde mere mere e viamo 7321 o don bawi neddude min hakkile mon do majundun
studio tamani
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
senjari le region gaji di lawi kumpitirde orange e malital tasiga onno ko gondo le commune rural buram cercle an songo himbe jom en kabodo be anda hon goni jumi kulle le cakide yonterende e wi himbe ton walbe o golle kulay don keddi fa de kulle boni fatimi be koliti wiide le wattu cakiti do wayde dajere be de kele onno ko wattu fu himbe kartete do lawi sakirabe do kadde di kabaruji ka ando o ba hi budi di do 3w.studio8.org o ba do nodude di do nodude kiti no dani kabaruji fodi do numero 37321 wassalam
sido tamani.